ukweli hunimiswe. Lazima mi umenidelete. Maswali mengi na jili quest. Wapi mefeli nisahishe. Tell me how, tell me now. Sambona tuko sawa. Just tell me how, tell me now. Mwizako na pagawa. File mapenzi ya nakabako. Tozi jikaza kikomando. Wante moja na numero. I miss you mama yoyo. Samala moja moja nipigie. Nisikie, unambie. You miss me vipicha nitumie. Nitumie, nijisikie. Tukate akaka distance. Tufanye mambo yawe mepesi. Uenda kesho ikawa freshi. So God, I could bless you. Tukaonana. Tukaonana. Mimi na wewe. Tukaonana. Tena.
Meniacha na flesha, kutwa na moka. Usiku silalu, singizi wangu siumeondoka. Hivo fanya sijapenta, toka umeondoka. Na shangaa kanimona bubu kalopoka. Hivi ni kitu gani kimefanya umechimba? Ama maisha yangu amekushinda? Kitu gani kimefanya umechimba? Mama jogo wapandi mtungi siunge sema nge mchinja. Nilikuwa natembea na wewe, umerikimbi. Waga mkono wako shut up. Umeanza kulia. Baby ataki powerful. Anaeza kauna kinya. Eh, asa why why? Why why? Mira we, tusije.
Tukaonana.